Mu kwezi kwa munani nibwo ijuru rya Amerika yakoze inkuru kuwitwa Ntabarimfasha Aide de France ufungiye muri gereza ya Rubavu. Uyu mugabo ashinjwa na Madame Uwacu Julienne wigeze kuba minisitiri mu Rwanda kumwicara ababyeyi mu mwaka w'1994 muri Jenoside yabereye mu Rwanda. Aba bari batuye muri komine Mutura, ubu ni mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu. Icyakora urubanza rwaciwe n'inyangamugayo za gacaca za Mugongo se zahanaguyeho bwana Ntabarimfasha icyaha cyo kwica ababyeyi ba Madame Uwacu nyuma y'iperereza bari barakoze, ahubwo izi nyangamugayo zigasanga umuryango we warishwe n'abasirikare bari baturutse muri Zaritamira, ubu ni muri Rabu ya Mudende. Mu kwezi kwa karindwi nibwo nzi Tukuze mushiki wa Idefonse Ntabarimfasha hamwe n'inyangamugayo za gacaca ya Mugongo se zigera kurenye bashinjwa guhimba inyandiko igira umwere uyu bwana Ntabarimfasha. Gusa nyuma yo gusanga nta shingiro ibyaha izi nyangamugayo ziregwa, urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Musanze rwategetse ko barekurwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda. Ijwi rya Amerika mu buryo bugoye yagerageje kuvugana bamwe muri zo kuko bakomeza gutinya kuvugana n'itangazamakuru. Nyirandayambaje Marisiana ni umwe muri aba bari baraciye urubanza mu mwaka wa 2006.
Kwewe twaraburanye, tuburanye tuzamukira kuri tanti ijuru ngo baracashakisha ibimenyetso kuri twewe. Tugeze iriya mu Ruhengeri turakomeye turaburana, tuburanye baratubwira ngo bazadusomera kuri tariki 11. Twamubonaga hose kwari uko tubwira akadupapira ngo kashe ngo ninjashe. Tugashaka ibyabe ari kutubwira twe bikatuyobera. Twigeze kubona kuri uwo mubyeyi uturega ngo wena ngaraje ngaratubwiye ngo tuburane.
Semana Pierre Celestin nawe yashinjwaga ko ari we washyize umukono ku nyandiko yirangiza rubanza.
Noneho mfungwa ibyumweru bibiri ariko nderwa ko nakoresheje inyandiko mpimbano. Baraza iwanje abaribu bafata iwanje impapuro basanga sinya zanje nahakanaga. Basanga atanarizo ziri ku mpapuro zo batwaye, barongera barampamagara nabwo barambaza, maze kumbaza ndabasobanurira ndababwira nti ibyo navuze nta n'ibyo. Banshinjaga ko ari njye wasinye aho ngaho n'inyandiko ko ari yanjye, basanga inyandiko atari yanjye nasinye atari yanjye.
Mu byo bahamirije Ijwi rya Amerika bakomeza kwemeza ko Ntabarimfasha Idefonse arengana.
Kuba uwo ufunzwe nje ndabona nawe ari kurengana, ahubwo icyo twabasaba nk'amwe abanyamakuru kwabasaba kugira ngo no kwa perezida wa Repubulika wenda munabigezeyo mutubwira muvuga akarengane dufite. Iyi leta y'ubumwe niyo kugira ute guhuza abanyarwanda nabagiranye ikibazo bakumvikana, none nkatwe twakoreye igihugu baduhaye icyizere cyo kugira ngo tugikore. Hanyuma y'ibyo ngibyo twaje kumva tugahembwa umunyururu.
Ibyo Uwacu Julienne akomeza gushinja izi nyangamugayo ko zaba zarahembye inyandiko ishinjura bwana Ntabarimfasha zikomeza kubihakana, ahubwo bagatabaza perezida wa Repubulika kubarenganura kuko nubwo bafunguwe bakomeza kugira impungenge ko bashobora kongera gufungwa.
Icyo twewe twasaba ni ukugira ngo ntibahore baraduhamagaza nk'ubu nkanye mfite abana wenda batandatu cyangwa barindwi n'umugore, njyaga mvuye mu nduruburi ntagiye guhanja sinotamira. Ariko iyo ubonye uryamye ahantu ukaryama nk'ibyumweru bibiri bitatu iwawe ugasanga abana barambaraye babaye nk'umukungugu, burya natwe tuba dufite ikibazo. Nk'aho yakagombye kuvuga ngo uyu nguyu niba yaje urubanza rutararangiye neza nk'uko mbishaka bari bakagombye kugana mu nkiko.
Mu bikomeje gutera abaturage inkeke bavuga ko bakomeza gufungwa bya buri gihe nyamara barengana, ariko kandi ari ab'amikoro make bemeza ko bimaze kubagiraho ingaruka zikomeye.
Umutima wanjye ntabwo guri hamwe, abana banjye nasanze barangiritse, agatama bari barandagije umugabo yarakagurishije hejuru y'inzara y'abana bari bafite, ubu ndani kurwana n'iki n'umuntu nari nyiragi wari uyindagije. None si ubwo ko ntarakarengana ubuzima umutima wanjye guri hamwe mbona nishwa niyo ndama y'abandi nariye? Abana banjye baragize ikibazo bakarya indama y'abandi bari bandagije.
Ikindi basaba bashyizeho umwete bafatiye ko nabo barenganuwe ni uko Ntabarimfasha Idefonse nawe yabona ubutabera. Biteganyijwe ko haramutse habonetse ibindi bimenyetso bishinja izi nyangamugayo za gacaca zivugwa ko zagize umwere Ntabarimfasha zakongera zigasubira imbere y'ubutabera, abaturage batuye mu murenge wa Mudende no mu duce tuhegereye nabo basaba ko aba baturage bareka gukomeza gusiragizwa mu manza kuko bibakenesha kandi bituma imiryango yabo ibura amahwemo. Izi nyangamugayo za gacaca zari zifunzwe iminsi 30 y'agateganyo, aho bari bakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, gukoresha igitinyiro hamwe no kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru ku byerekeye Jenoside. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.